bona nhle mahlabaneng mafatseng a lesotho mogosi o solile lona ba bontshebo bona nhle mahlabaneng mafatseng a lesotho mogosi o solile lona ba bontshebo wena borena seisotisile mora mosese.